Dereva wangu, lete usukani Bwana, niko tayari tena kulisongesha gurudumu Bwana, na siko tayari kuishia njiani Bwana. Ni kweli kale yangu Bwana inatisha, 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 inatisha kweli. Ni kweli kale yangu Bwana haipendezi, haipendezi. Ila sipo tayari kuipa kibali tena. Na wala siko peke yangu, siko peke yangu Bwana. Niko nawe bodyguard Bwana. Bodigadi wa maisha yangu, wanihakikishia ulinzi, ulinzi, ulinzi. Mwana analinda na bodigadi, 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 bodigadi. Mwana analinda, na bodyguard, 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 bodyguard. Mwana analinda. Nifike Kanani salama. Adui zangu umewapa giza Bwana, washindwa ona wapi wanipeleka Bwana, washindwa ona wapi waniongoza Bwana, kweli kwako ni hakika. Oh, oh, na wala siko peke yangu, siko peke yangu Bwana. Niko nawe bodyguard Bwana, bodyguard wa maisha yangu, wanihakikishia ulinzi, ulinzi, ulinzi. Mwana analinda, kweli nalindwa na bodyguard, bodyguard. Bodyguard, bodyguard, huyo bodyguard. Mwana analinda, kweli nalinda. Mwana analinda, na 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 na. Na bodyguard, bodyguard,
anilinda kweli.
Bodyguard, bodyguard.